AmadZanbury.com. Super vibe. Super vibe.
Akuyenelodziwa chite bwino kuti apeze mphoto apeze kainjinga sana apeze gali moto mikangano kusalolela ndi gwero la nkhondo asana ziimilile apinde kaye bondo talikitsa manjo peza chuma mwa machawi poti kukhala ndi chuma kumatenga nthawi sangakhale ya town asana aponde kumudzi sangakhala pamwamba sana chokere kumusi agonjitse ng'ona asana peze nsomba kuti afikile go adziwe kaye njomba azidziwe kaye asana vale zikhoba poti sangakhale madola sanakhale mazoba anati moyo uno uli ngati njuchi tizigonjese kaye kuti tidye malesa mavuto pa moyo wa munthu alibe chuti tikapeza za poti sunge silidziwa mawamesa Adziwe sukuli mangojosa umpuli zosakwira nchito bwino amadziwa ndi chisumbi mauza sikuti adzafiki lokhala mabigi kulonyemula matumboti ali ndi madigree timati mwana sazafutike mene tinavutikira komabe zoti kuli mavuto azikumbukira kukachoka kutentha kumabwera kuzizira ukazizira zaziwe omukumbatira adziwe banja ndi chinthu cha moyo wonse adziwane kwaka nthawi asana kwatirane zimathandiza kudziwana zofooka nkhuku yoweta sagula pansika ndipo ndizoona anati moyo uno uli ngati njuchi tizigonjese kaye kuti tidye malesa mavuto pa moyo wa munthu alibe chuti tikapeza za poti sunge silidziwa mawamesa
www.amadzambiri.com